Kushata Kulia. Seven, drop that shit.
This is CBS.
It's Bonza.
Nagunde boy. Wanna feel your vibe tonight. I know you gonna feel my vibe tonight. Kwanza kako simple simple, akanaga maku, kana be impo impo, uko nyuma kichugu. Ati kako simple simple, akanaga maku, kana be impo impo, uko nyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona kwa tabu inavyoingia, fundi kakosea kushona, kushona hata kichwa kiwezi ingia.
Inabana, sema tena inabana. Inabana, wote inabana.
Inabana kama taya pandirim. Oh baby girl, oh what a blessing, yeah. So hold no cold that the taste of ice cream. And at the moon that we be floating, yeah. What a trend is a salikizo. Kusikide yo waya baby Johnny ringido kamo. Selfa karate mukiro. Unkubi sama sangela senga no solido. Unongu wani, kanonka wani, akalaboko, yeah. Unongu wani, kanonka wani, akalaboko, baby. Fine it for me, microphone. This is Chameleon Harmonize.
Inabana,
inabana, na 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 na. Yeah,
sema tena inabana.
Causing traffic jam, ma ma ma.
Inabana,
inabana, na 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 na. Yeah,
inabana.
This no drama, ma 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 ma. Sitakupa mapenzi that's plastic. Nitakupa mapenzi tell you baby love my cheek. I love your lipstick baby you looking so classic. Njo twende wote Kampala tutashikwa traffic.
Kunde boy, only you baby I no go cheat. Sinaga muda na masaidi chick. Nitakupa vitam tena zaidi ya pipi. Eti wanauliza na mekupata vipi.
Unasiga suwa kana matoke gatulio. Jakupe wafe baby wange ngana osime. Ulide ndongo ngekuba mfubuka bachivuka. Sita born, why are you?
Mama,
mama, mama.